Masuzenza ngono shanduka ndaba tiyanda bezitha shayiwe sikupu emini nase usuku futhelela story ungabi noxolo dalabe khuluma masuzenza ngono shanduka ndaba tiyanda bezitha wena shayiwe sikupu emini nase usuku.
Yeah.